chiwato muwala nkusaba bambi tonyimya aki Tonyiga squeezy, abana beka tonyiga squeezy Tonyiga squeezy, mchidongo twe kubebukisi Tonyiga squeezy, abana beka tonyiga squeezy Tonyiga squeezy, mchidongo twe kubebukisi Baby girl, chusaka vina ndabe Ebyo vyo nyenyo, leta bulabe Mava kuchibeba kunyiri roti Obushana nanga kasati mukakoti Wipe and the beat, oli mada Aki kungo manga ni mada Faku bolingo watabamba Aki why, gandhi wabawamba Tonyiga squeezy, abana beka Tonyiga squeezy Tonyiga squeezy, mchidongo twe kubebukisi Tonyiga squeezy Abana beka, tonyiga squeezy Tonyiga squeezy, mchidongo twe kubebukisi Kaze kuzina na kwa wala stress Tono nozo na kwa waba test Awali kumpi mjetu liezi kashi Zetoko ze kumande, tuzidia kusande Tedia tufuna na tuwanika kapande Tulina sente, tetuku wakayasi Mchisawe, tukubazi pasi Tangwe wange, tunyue moka chai Mwemba sikulavye ndwala alusazi Tonyiga squeezy, abana beka, tonyiga squeezy Tonyiga squeezy, mchidongo twe kubebukisi Tonyiga squeezy, abana beka, tonyiga squeezy Tonyiga squeezy, mchidongo twe kubebukisi Tegwede mulacho vitademo kusaga Olinga gaba kwa kubela kumpio lwana Elitubia love nzenga vitabude Kuli ya nobongo wananga vitabude Sina chakola mana nga vinsobede Kafune chivoko mbikube kufulingo Tonyiga squeezy, abana beka Tonyiga squeezy Tonyiga squeezy, mchidongo twe kubebukisi Tonyiga squeezy, abana beka Tonyiga squeezy Tonyiga squeezy, mchidongo twe kubebukisi
Sasa beat